It's Twist Daddy on the beat.
Bomba la kila baya ni kokote. Wengine wanakata usiwalete. Uzuru mejipata.
That's my chick. That's my chick. That's my chick. That's my chick.
Hem cheki kwenze jumpa kachini. Queen of my dream, bonge la pini. Donge la nini, tonge la ulimi. New peace in town, sishoboke. You gonna meme my chick. Wangese nisije wapiga ngeta neck black. Mcheki funga black, usi sweat. Hana blue tiko naiji. Ila abu uziki na anapenda muziki kweli na fight. Cheese on the pick and nipa kiss on my chick. Hakipita mpaka midumi na track. Wana force number ana wapa fake. Toto wa get fundi kwa bed, opi migeji. Kija get box ama vest and go dirty. Atari atari washikaji wamezima fake. Hato kicheki pigo zake so zile za kwao. Baby what's the matter? Hana nipa dao. Hako kata ni kama na kuna nazi.
That's my chick. That's my chick. That's my chick. That's my chick.
Sio bichi kama koko ya nicha wote. Bomba la kila baya ni kokote. Wengine wanakata usiwalete. Uzuru megipata. Sio hawa duvi wa buvi. Mtoto na akili sio jambi. Waeke wa mewa mbuzi. Eto nataka lipabili makuzi. Chombo iendi mrama rama. Masponsa wanacheze mitama tama. Mwenye kisu sio mla nyama. Ni picha la kutisha ndo unatazama. Wekima, toto levo chafu manake wepima. Nikiji tutumuwa maneno Zanzibar. Na hapo ndo inashika bala mzemzima. Na wala sijulize ni nani chompina. Sio bichi kama koko ya nicha wote. Bomba la kila baya ni kokote. Wengine wanakata usiwalete. Uzuru mejipa.